radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaruka buraga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu, umubyeyi witwa Nikuze Tasiana yatandukanye n'umugabo we Firmin Nyamwasa bageze ahitwa Inyabibwe mu cyahoze cyitwa Zaire. Yari kumwe n'abana be bane. Umugabo we Nyamwasa yasigaranye umwana umwe Sano Philibert wari ufite imyaka itandatu amutahana mu Rwanda. Yarize abapadiri, ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka mama we n'abavandimwe be. Padiri Sano Philibert atuye mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibumbwe, akagari ka Kibibi, umudugudu wa Rwezamenyo.
Hari umubyeyi nabuze, umubyeyi wanjye mamubyara, nkaba rero nari umwe mu bana umubyeyi yari afite. Twari abana batanu muri famiye yacu. Ubwo rero umubyeyi witwa Nikuze Tasiana tukaba twaraburanye, ndetse n'abo bavandimwe bose uko ari bane twavukanaga.
Ubwo mwaburaniye hehe?
Yo, twaburaniye ahantu hitwa Mangeri.
Aho Mangeri niho mwari mutuye?
Njye amakuru mfite nayo nawe na muzehe wanjye waracyariho witwa Nyamwasa Dimini. Mbwira ko nyine umubyeyi twaburaniye aho ngaho hitwa Imangeri.
Ariko yakubwiye umwaka?
Umwaka ntabwo yawumbwiye, ashobora kuba atawibuka. Ariko ndatekereza ko ari hagati ya za 1995 na 1996.
Aha Mangeri se ni muri Kivu ya ruguru?
Njyewe Justin ntabwo mpazi, umubyeyi nawe ndi mubaza numvaga avuga ko atahanekereza neza. Ubwo rero akubwa hari andi makuru naje kumenya nyuma ko uwo mubyeyi ariyo nyine najyaho nyine mbabwire, wenda ya nyuma duheruka ye.
Yego.
Hari umuntu wampaye amakuru ambwira ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ahantu hitwa Imasisi ku musozi wa Mangeri, ahantu hitwa Igatoyi ku gasongero k'umusozi waho nyine wa Mangeri. Ariho yahuriye n'umubyeyi Nikuze Tasiana, akaba yarabaga rero ku musaza witwa Kagango. Ngo umusaza wari muto muto w'inzobe. Aho rero babaga hakaba hari n'igiti gito gito cyaragamo uducuramo. Umusaza witwa Kagango yari aturanye ngo n'uwitwaga Ntawuhezinda wari ushinzwe gurupoma. Ubwo ndakeka ari gurupoma yaho kuko ntabwo njye nyinshi. Uwo rero Ntawuhezinda yari afite umukwe witwaga Hatangimana. Hakaba rero muri ako gace ngo harabaga n'uwitwaga Musema waje kwimukira nyuma ahitwa Igoma. Amakuru ya nyuma bambwiye nayo ko umubyeyi witwa Nikuze Tasiana.
Ndetse bakubwiye ko yabwa kwa Kagango kubera ko Kagango ari wari umucumbikiye?
Yego, niwe wari umucumbikiye.
Nta bandi bene wabo yagiraga muri ako gace ka Masisi?
Nta bandi bene wabo yari ahafite kuko yari umuntu uhunga bisanzwe. Kuko ubwo wenda sinzi niba ndibabwire nahavuka kugira ngo mwumve ko ntaho yari kubonera bene wabo aho ngaho.
Yego, biramfasha kubimenya. Avuka he? Yageze Imangeri aturutse he?
Yego, nibyo ngiye kubabwira. Avuka mu cyahoze ari komine Ntongwe, yari sekiteri Gitovu, Serire Kanyegera.
Muri komine Ntongwe hariya hepfo ya Zatambwe?
Aho ngaho rwose niho yavukaga. Akaba yaravukaga ku babyeyi babiri, ari menshi Foste ndetse na Nyiraminani Patricia.
Ubwo ntangiye gusa naho mbyumva. Noneho yageze Masisi ahunga?
Nyuma jenoside imaze gutera mu Rwanda yahunganye n'umugabo we witwa Nyamwasa Firmin nyine n'abana be ntangiye Sano Philibert. Ubwo rero ariko ahunga yarabaga Inyanza yarayashatse, Inyanza hafi ya gereza.
Yego.
Ubwo rero yaje kuganira aho ngaho arabwiyeza aho twaburaniye. Aho twaburaniye muzehe abimbwira, yambwiye ko ari ahitwa ajya kwicaranya na hari Cyangugu, hari agace kitwa Cyangugu. Nimbyibuka ndababwira ntabwo ari aho, ntabwo ari Mangeri, ntabwo ari Mangeri aho baburaniye.
Mbese wowe wari ufite imyaka ingahe padi?
Njye nari mfite nk'imyaka itatu, uburyo ntari kubasha kubitandukanya. Rero yaburanye nyine n'umugabo we Nyamwasa Firmin, ari we njye twagarukanye, ubwo niwe papa umubyara. Ndaburana ari kumwe n'abavandimwe bane nabo ngiye kubabwira amazina yabo.
none abo bavandimwe bajyanye na mama wawe cyangwa se nabo mwaraburanye muri ako kaduruvayo
bajyanye na mama
bishoboke ko baba bari kumwe
bishoboka ko baba bari kumwe
wowe wagarukanye na papa wawe mwenyine
twenyine
abo bandi bane basigara imasisa
ibashigaye aho ngaho nyine tumaze kuburana nyirizina ariko nyine ya makuru nabahaye umuntu wambwiye amakuru avuga ko icyo gihe bari bari kumwe nabo aho imasisi ku musozi wa Mangeri
abo bavandimwe bawe basigaranye na mama wawe bitwa bande
hari abana b'abakobwa babiri abona kurikiraga ngira umwana wa gatatu uwitwa Muhaye Urukundo Philomene n'uwitwa niwe Mugeni Florence akaba n'abandi bana b'abahungu babiri bankurikiraga uwitwa Mpano Musingo Fidele wari uzwiho ko yari ikiragi n'uwari umuhererezi witwa Manireba Eric
none Mpano Musingo babwiwe n'icyo ko ari ikiragi niba yaragukurikiraga yari afite yenda imyaka ibiri ku myaka ibiri yaratangira kuvuga
yavutse mirongo icyenda na kabiri kuko yavutse mirongo icyenda na kabiri Mpano Musingo Fidele birashoboka ko bari barabonye yuko adafite ubushobozi bwo kuvuga
hanyuma uwakurikiraga Mpano Musingo yitwa nde
yitwa Manirareba Eric yaravutse mirongo icyenda
abo bose kuva muri mirongo icyenda na gatandatu kugeza ubu nta makuru yabo muzi
kereka yandi nababwiye mperuka y'umuntu uvuga ko yababonye mirongo icyenda n'umunani
nta buryo wigeze ubona bwawe washoboraga gukoresha bwo kugira ngo utume nk'umuntu Masisi mubwira uti uzambarize
njyewe ku giti cyanjye ntabwo urigeze mbasha kubona uburyo bumwe nakoresheje ntabwo ugiye gutanga igisubizo nari naraciye muri Croix Rouge ya Nyamagabe mbaha redone zose ziba zikenewe ariko nta gisubizo nigeze mbona nabo nahamagara mbabaze aho bigeze ntabwo wamaga igisubizo kigaragara ko byaba byarageze aho ngaho
ubwo ni ukuzashakira Mangeri aho za rubaya za gatoyi naho hose bishoboka ko ariho aherereye niba uyu musaza Kagango akiriho
yego
ubwo tu yadufasha niyo aba atakiriho ntiyabura abamukomokaho
ndi makuru nani nteko yabafasha
yego
hari akazina bakundaga kunyita bakundaga kunyita Sarupes ako niko kazina bakundaga kunyita ku buryo nkeka wenda bavandimwe bashobora kuba ariko bari bazi kurushwa bamenya sana kuri beri
bakaba bamenya ko ari wowe ubashaka none abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya hamwe na mama wawe niba koko bari muri kariya gace ka Kivu ya ruguru mu karere ka Masisi niba ariho bari bakaba bakumva muri kano kanya ijwi rya Amerika rirahumvikanira kuri FM ku maradiyo atandukanye niba bakumva muri kano kanya bazibuka Sarupes ariko babwire icyo ufite ku mutima padi
icyo ufite ku mutima icya mbere babaye banyumva ndabifuriza amahoro y'Imana ariko kandi nifuza ko batashye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byanshimisha cyane kongera kubonana n'umubyeyi wanjye abavandimwe tukaba twafatanya kubaho neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ikindi musaza papa umbyara ari we papa w'abavandimwe banjye nawe aracyariho ku buryo nawe ntekereza ko yakwishimira kongera kubona umuryango we ndumva rwose ibyo bintu byanshimisha kubashishikaza gutaha nicyo cya mbere bakaza mu gihugu cyacu nkongera nkishimira kubana nabo cyangwa se nabo wenda mu gihe abona bitarashoboka bakaba bana amakuru icy'ingenzi ni ukongera guhura nabo tukabana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bye biri mu byanshimisha ubutumwa mbaha ni uko bagira iyo nyota yo kugaruka mu gihugu cyacu
Padiri Sano Filipe rero urakoze kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga Radio y'Ijwi ry'Amerika iragutumikira ngaho ukomere kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe ku bufasha mudahema guha Abanyarwanda
Tugume mu Rwanda mu mwaka w'1994 I Nyamirambo hafi yo kwa Mutwe hari hatuye umugabo witwa Jean Bosco Nkurunziza wavukaga I Rutobwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama uyu Nkurunziza aciye ukubiri n'umugore we mu Kagatare wari ukuriwe bari mu kwihisha umwana we w'Imana Angelique wavutse mu kwa gatandatu 1994 arashaka kumenya amakuru ya papa we Kawimana Angelique atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu w'Isonga
umuryango mumfashe kumenya nimba umuryango wanjye babakiriho bambwira ko papa wanjye ngo yapfuye muri Jenoside ariko ntago babizi neza ubwo nifuza kumenya nimba koko yaba yarapfuye cyangwa se ariho n'umuryango we ntago nkuzi kuko ntago mama yarabazi ntiyari azi n'iwabo ubwo mba mvuga ati nifuza kumenya nimba byibura n'umuryango we wabo hari nimba koko we yarapfuye
papa wawe yitwaga nde
yitwaga Nkurunziza Jean Bosco
yaratuye he
babaga I Nyamirambo kwa Mutwe niho yabanaga na mama ariko bambwiye ko avoka aho bita mu Rutobwe ari Igitarama
amakuru ufite kuri papa wawe ninde baguhaye
ni mama
muri 1994 mama wawe na papa wawe barabanaga niyo bari bakibana niyo bari bakirwubaka
yego
bari bakiri batoya
yego bari bakiri batoya
ni ukuvuga ko muri 1994 Jenoside itangira wowe wari utaravuka
yego njye navutse mu kwa gatandatu
mama wawe icyazi ni amazina ya papa wawe ariko se akamenya yuko akomoka I Rutobwe hari muri Gitarama hari andi mazina yo mu muryango wa papa wawe kwa sebukwe hari andi mazina yigeza guha azi
yambwiye ko ntaya atarajyayo
bari batarajyayo
yego
bagiye kuba ko yari ataramujyana ngo amugeze mu rugo amwereka ababyeyi mbese hariho ya mihango ya Kinyarwanda yo kugira ngo imiryango imenyane
yego ngo bari buzajye ku itariki 28 z'ukwa kane
Angelique uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga nyuma y'imyaka 30 Jenoside ibaye nyuma y'imyaka 30 uvutse nyuma y'imyaka 30 papa wawe atashye uje gushaka umuryango we turashakira muri Rutobwe ya Gitarama ndahamya yuko ntabwo hazabura umuntu umenya yuko hari umusore muri 1994 yari umusore Jean Bosco Nkurunziza hari abantu bazibuka ko yari atuye hafi aho kwa Mutwe abantu aho kwa Mutwe n'ahantu hazwi cyane ntabwo tuzabura rero umuntu uzamenya yuko Jean Bosco Nkurunziza yarahatuye akaduha amakuru niki mama wawe yakubwiye batandukanye bate
yambwiye ko Jenoside itangira babaye nk'ababurana buri umwe agiye mama yaragiye kwihisha nawe indi nzira baraburana aburana mama kuko yarakuriwe ananirwa gukomeza kugenda aguma hafi aho ngaho azi wenda ngo ari buze kumushakisha mubone birangira batabonanye mpaka
kugira ngo utangire kino gikorwa cyo gushaka papa wawe umaze kumenya ubwenge birumvikana ntabwo wabonaga papa wawe mu rugo wabajije mama uti mbese nkayangire mbuti mbese mama wambyaye papa wanjye ari hehe icyo gihe umubajije icyo kibazo yagushubije ate sinkubajije ngo yagushubije iki yagushubije ate
yarambwiye ngo yarapfuye
komera kuba uri mu kiganiro agasaro kaburaga uyu munsi uravuga uti ko papa wanje yaba atakiriho ariko ndashaka kumenya umuryango we aho uherereye urashaka kumenya niba agifite hari umuryango we warokotse waba ufite basokuru banyogokuru banyogusenge babyara bawe se basaza bawe bo kwa so wanyu bo kwa mbese uravuga uti ndashaka kumenya umuryango wanjye aho papa akomoka kugira ngo kino gikorwa uvuga uti ngiye kujya kuri radio mbivuge ntago ari ibintu byoroshye ariko nkunda gushishikariza abana nkawe kubikora n'abakuru kubera ko harimo ubuvuzi harimo kuvuga ikikuri ku mutima hari ubuvuzi bwo ku n'ibintu bihahamura umuntu ubuzima bwose ariko burya iyo biganiriye cyane cyane harimo n'ukwizera kubishoboka ko Imana yakugeza ku muryango wawe burya n'ubuvuzi bwiza kugira ngo ufate icyemezo cyo gutera iyi ntambwe uze mu gasaro ka Buraga Angelique niki cyabiguteye
nakunze kubyumva kenshi abantu mwagiye mufasha bakabasha kubonana n'ababo kuko hari uwo numvise mwafashije nawe ari umeze nkanjye nge naratinyaga kuko nta muntu wa twari tuzi ntituzi ngo iwabo ngo ni karitsiye nkumva ko bitashoboka rero ndahumva umuntu mwafashije nawe utari uzi na bene wabo utari uzi n'agace gusa zi karitsiye gusa ndavugane nanjye byashoboka ko bamfasha niko gushakisha ko twavugana.
Urakoze cyane kandi wagize neza kuri papa wawe Jean Bosco Nkurunziza. Navuga ko byoroshye cyane kubera yuko tuzi neza ko akomoka ku ivuko muri komine mucyahoze ari komine Rutobwe mucyahoze ari prefetura ya Gitarama. Abanyarutobwe mwese mwari benshi mutuye Kigali, mwari benshi hari na bamwe nzi mwari mutuye Nyamirambo, abari batuye ngaho ho ku kwa mutwe hitwa kwa mutwe na nubu bari batuye hafi kwa mutwe wamenya aho Jean Bosco Nkurunziza yakomokaga yaturangira. Jean Bosco Nkurunziza icyo gihe yabanaga n'umudamu we wari ukuri w'icyo gihe muri 1994 Annonciata Mukagatare. Uwabamenya akamenya umuryango wa Jean Bosco Nkurunziza yadufasha kugira ngo dufashe umwana we Angelique Uwimana kugira ngo bamenye yuko Jean Bosco yashibutse. None Angelique, abantu bo mu muryango wa papa wawe n'abanyarutobwe wasangaye n'abo muturanye aho ngaho mu Gatenga hari abahari, ndahamya yuko kino kiganira gasaro ka Buraga nikimara gutambuka hari abari buguhamagare bari bumpamagare bambwire bati uwo mwana ni uwacu. Ndasaba cyane kugira ngo nimba hari igitangaza kigomba kuba kibe nyuma y'imyaka 30 none niba hari abanyarutubwe bakumva bakakumenya aka wa wundi baririmbaga ngo takana kajya kurenga narakabonye ndakamenya, niba hari abanyarutubwe bakumva abo umuryango wa papa wawe Jean Bosco Nkurunziza, niki ushaka kubabwira?
Ndashaka kumenyana nabo bikunze kuko nifuje kenshi kumenyana n'abantu bari basuye papa bakambwira uko yari ameze ibyo yakundaga ko bajya bambwira ko ngo tunasa cyane mfite amatsiko mbese nimba bishoboka banamfashe menyane n'umuryango we nanamenye uko yasaga n'uko basa byose ubwo turasa nabo.
Angelique Uwimana, ndagukomeje kandi ndasaba cyane kugira ngo iyi ntambwe wateye iza gusohoze ku cyo wifuza. Abantu bose bumva agasaro ka Buraga muri kano kanya bakomoka cyane cyane muri komine mucyahoze ari komine Rutobwe mucyahoze ari prefecture ya Gitarama, ababaye i Kigali Nyamirambo hafi yo kwa mutwe, ababanye na Jean Bosco Nkurunziza baza hakomoka badufashe tumenye umuryango we. Ngaho rero Angelique ndagukomeje ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mu mwaka wa 2021 igihe abanyarwanda bari barahungiye muri Tanzania batahukaga umwana witwa Rafiki wari ufite imyaka 6 yaburanye n'ababyeyi be yatoraguwe n'undi mubyeyi wamureze amukunze aramukuza. Rafiki bahimbaga suga bo arashaka umuryango we ushobora kuba uri mu majyepfo y'u Rwanda. Rafiki atuye mu karere k'Uburasirazuba, akarere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama, akagari ka Kanyange se mudugudu wa Kazinga.
Yewe muri ba bana nyine baburanye n'ababyeyi duhunguka tuba Tanzania.
Yego.
Hanyuma ntari nava muri Tanzania neza mbamburanye n'ababyeyi nyine nari nagiye ku kiyaga cy'amazi kunywa amazi. Nari mfite imyaka 6 ubwo nzenda babura bari munsi y'igiti cy'umunyinya. Injye mvuze rero nkura n'undi mugira neza w'umukecuru arambwira ati se ko wabuze ababyeyi urumva uri bubabone. Ndavuga ngo kuko byari muri cya gihe cy'akavuyo nyine bajya batahuka. Avuga ati rero ngo ni umutware mumushyire mu bandi bana. Ubugaranga na mbanderewe gasiwe nyine niho narerewe ndakura. Icyo gihe Croix Rouge yigeze kuza itanga nagiye kwiga barampishira nyine ngo ntago bahageze kandi Croix Rouge yaraje ndabimenya kuko babonaga nkora neza nk'umwana wabo baba barampishiriye basubirayo. Hari undi mumama wakampa amakuru ngo iwanyu ngo ni mu majyepfo ni za Nyanza nshatse kumukurikirana neza kuko gerese zose yari azimaye numva ari ababyeyi banjye rwose. Ndamubwira ati se wanjye niwe wenda nkazanagura ngo hafi ngo iwangeze ngo kere kubanje ukangurira ngo kuko namenye amakuru yawe uko bakize. Ndavuga se babonetse wenda ko bakwitura bakanaguhemba wambabariye abanyishe mu bwonko yari yampaye amakuru ahagije kanumva ko ari ababyeyi banjye. Ndavuga ati rero numvaga agataro kabuze gashoboye reka nze tukwandikire ube wadufasha.
None amakuru naheraho nayahe amakuru yaguhaye afatika wumva yatumye wizera ko bakubwira ari ababyeyi bawe nayahe?
Amakuru afatika nuko umwana ngwa mu ntege yambwiye muzi.
Yitwa nde?
Yitwa Sauti.
Sauti ni murumuna wawe?
Sauti.
None se kwari ufite imyaka 6 muri 2001 wari umwana uzi ubwenge, papa wawe amazina ye urayazi?
Rwose ntabwo nyazi kuko duhunga ntabwo nari nzi ubwenge kuko nagiye ntetwe byanga bikunda. Ahubwo duhunguka nibwo nari maje guta Kenya nari nzi ko na Tanzania ariho mu rugo.
None se papa wawe ntabwo wari uzi ko yitwa?
Nari muzi izina rimwe.
Yitwa ngo iki?
Iye.
Mama wawe akitwa nde?
Akiruta Imana.
Ntabwo wari uzi aho bakomoka? Ntiwari uzi n'ibi wanyu muri abo mu majyepfo? Mwari abanyabutare se? Mwari abanyagikongoro? Iyo bavugaga mu rwumvaga iwanyu ari hehe?
Makuru menshi yigeze aza nyine babimbwira ko ndi mu majyepfo aho muri Nyanza kuko hari n'abana aho narerewe nyine nakavuze wenda ko tuvinimo kuko narereweyo. Bagiye guhungira mu nkambi y'Abarundi ubwo baza guho nabo bana ba mukecuru nyine baravuga atari ko hari umwana baburishije. Ubwo n'uvindi mwe na data nyine wavugaga ati hari umwana baburishije, hanyuma arababwira ati se mwumva yitwaga nde? Turahuza ati yatubwiye ko yitwa Rafiki. Atora Rafiki rero iwabo bagarutse inyuma kumureba baramubura ati ariko n'uwibutare ati iwabo batashye. Baje babivugiye mukecuru kuko bahungukaga bavuga ngo mu Rwanda n'ubundi hatuje ngo hari amahoro. Umukecuru avuga ngo sinago natanga umwana wanjye Imana ati nibusure Imana yampaye mu nzira. Uwo agakomeza andwanaho andwanaho. Ejo bundi aza gupfa bihita bibyara impinduka. Amaze gupfa rero barantererana nuko nahise ngira agahinda nkavuga ati se n'ubundi sinahambye ngo bimenye kandi amateka yanjye bayanyuzeho buri gihe ngo mu rugo barahari reka nze nzahaguruke mbere. ejo bundi nkora umunsi njya muri Nyanza nyozaho n'itangazo rifasha ubuti.
Itangazo warinyujije hehe?
Hariya muri Nyanza muri gasi ninyujijeho mpamagara wa mugore nyina mpa makuru ngo none se ngo kutambanje kumpamagara ngo tugire ibyo tuvuga. Ndavuga ati none se ko wananiye urajya ngegenze. Ndavuga ngo nziyambaza izindi nzego nta kundi.
None se Nyanza kwa nini wagiye hehe washakiye?
Nashakiye hariya muri gare ya Nyanza nyine za ntuza za Busasamana. Za Busasamana hariya niho nashakiye.
Ubu gute ningira Imana mama araza kuba ari muri gare cyangwa se data bumve ko mbashakisha?
Nabonabazaga akaba yaravugaga ati rero nimbuze izina rimwe ntabwo bikunda kuko nagiye no kuri mpuza kuri kubaza ba gitifu nyine kugira ngo bandebere banyujijemo indangamuntu baravuga ati nta n'umubyeyi n'umwe ugira ati wowe aturi nk'igicibwa kuko aho narerewe sindi umwana wabo n'ahandi sinigeze ndererwa ngo menye ivuko ryo mu rugo ubwo ni uko ndaho ngaho.
Ubu se utuye hehe umubyeyi wakureze ko yatabarutse urambwira ko inzira zabyaye amahari uba hehe aho warerewe warimutse urara rubunda uba he?
Aho narerewe basabye kunyimaho nubaka mbajyana mu buyobozi barampa nk'abandi barahampa nanjye nguha ariko ubungubu ubu ndi muri Kigali nyine mbazitatatu nkora ntabwo ngiri mu Mutara ariko mu Mutara naho ndubatse ntacyo. Ndavuga ati rero ibyo waba ufite byose nta babyeyi ntabwo byava mu ntareka nshakisha.
Ariko amakuru baguhaye kubwira ko iwanyu ari Nyanza. Ubuse ko amakomini byari amakomini byahindutse ibindi ko none dufite imirenge ntuze komine yanyu bakubwira ko wakomokaga muri komine nyirizina?
Urumva uwo mugore yanze kumpa aderese zose yarambwiye ngo usangwe iwanyu ngo ni mu murenge wa Ruhashya ariko akagari nakamubaza akagatsimbararaho kuko yaramaje kumva amakuru yumva ariwo mu rugo arambwira ngo iwanyu baranakize ngo babonetse ngo wowe ntacyo wamarira kuvuga ngo wowe ngo biruta no kubutarana n'abimbwe n'ubundi ubwo ngo ubwo
ibyo aribyo byose ibyo birahagije. Niba koko ababyeyi bawe batuye muri Ruhashya ntabwo bizagorana kugira ngo umubyeyi utuye muri ako karere muri ako gace waba yaraturutse muri Tanzania mu mwaka 2001 agaruka mu Rwanda akaba yari afite umwana w'umuhungu witwa Rafiki akaba yitwa Riyeli n'ibyo zina ribaho umugore akaba yitwa Ntakirutse Imana ntakabuza bazatunyuraho hanyuma tubahuze vuba. Ndizera yuko abantu bari mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda batwumvira Inyanza batwumvira Kiruhura batwumvira muri Ruhashya yose mutabare uyu mwana Rafiki ushaka ababyeyi umaze imyaka 23 atandukanye n'ababyeyi be leto mufashe. Ngaho rero Rafiki n'ababyeyi bawe bakumva nicyo ushaka kubabwira umunota umwe w'urukundo?
Ndashaka kubabwira rwose ko ndiho rwose nubwo bashatse kuvuga ngo ntabwo nkiriho ariko ndiho. Ndashaka ababyeyi banjye kuko ni nanjye mfura rwose urumva sinigeze ngira imbeho sinigeze ngira ababyeyi nanjye nibura ngo ntete nk'abandi bose ndumva mbashaka mbabonye rwose nta kibazo.
Urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kabura. Urakoze kudukunda no kutwizera Rafiki bongera akazina ka Sugabo wari utarabatizwa igihe watandukanaga n'ababyeyi bawe nta yindi zina ufite ariko ababyeyi bawe ndahamya yuko uzababona kubera yuko niba koko batuye aho ngaho i Nyanza cyangwa se mu nkengero za Nyanza baraturutse muri Tanzania mu mwaka 2001 bahunguka bazakumenya bamenye ko uri uwabo. Ngaho rero amahoro y'Imana.
Urakoze.
mu mwaka w'1993 umwana w'umuhungu witwa ufite amahoro Eric wari ufite imyaka 4 yahawe umuryango w'abazungu mu Faransa ngo bamurere nk'uwabo nyuma mama we mukandi hano drosera yitabye Imana murumuna we Marie Jeanne Giramata arashaka ufite amahoro Eric kabere nyina wabo atuye mu Bubiligi
no gushaka umuvandimwe ufite amahoro Eric ye masinayo ye yatsotse mu gihugu afite yawe mu samye ya mutwaye mu Bufaransa aho njibuka nko muri 1989 abaho intambara kontakte ze zibuganye mu ntambara mbere y'intambara bwo yashoboraga kuvugana n'umubyeyi we wari ukiriho ariko n'umubyeyi we nawe asa kwitaba Imana yitabye Imana rero kontakte zirahagarara
muri 1989 yavuye mu Rwanda agiye mu Faransa yagiye ate yoherejwe ate ninde wabigiyemo kugira ngo umwana ave mu Rwanda ajye mu Faransa yagiye hawa bandi babyeyi hari bwumvikane mwagiranye n'abamujyanye byagenze gute kubyo wibuka
nari muto ya manje ariko icyo nibuka nuko yari umwana ufite amaraso y'Abafaransa papa ni mu Faransa mama yari mu Rwanda ubwo rero ntabwo mama we yashoboye kujyana na papa nk'uko babyifuzaga demarshe zarakozwe ariko ntibyashoboka bidashobotse umwana akurira aho ngaho nyuma haza kuza mu Faransa dore uri muri misiyo y'akazi aza guhura na mama w'umwana amugirira impuhwe kuko yariraga abana b'imfubyi afite muri umwana wabo aravuga ati ibyo ari byose nabafasha nkabashakira umuryango watwarira umwana birakorwa bimaze gukorwa rero umwana abona famiye isa kuri perezidante Kigali demarshe zirakorwa umwana atwarwa igihe gitoya muri iyo famiye noneho igihe kishyitse umwana ibyangombwa bimaze kuzura byose baramutwara nuko nguko yagiye
mbese nyina w'uyu mwana Eric mupfaniki muvindimwe
ni tante wanjye ni afitumwe na mama
Eric ajya kwaguruka mu Rwanda urambwira ko yabanaga n'abandi bana b'imfubyi nyina wariraga abana b'imfubyi
wiwi abo bana b'imfubyi Josette Arti ni njye na murumuna wanjye twebwe twari twabuze ababyeyi tubuze ababyeyi rero murumuna wa mama aradufata adufashe rero nuko muri fakturiye rero niho yabashije guhura na papa w'umusirikare yari umusirikare w'umufaransa aramutwara rero amufasha gutwara uyu mwana natwe yaradufashaga mu bimwe na bimwe byashobokaga aradufashaga ariko umwana niwe yaboneye famiye yaramutwara
yego uwo musirikare w'umufaransa wabafashije amazina ye urayibuka
twamwitaga Dominique yitwaga Dominique ariko nta n'umwana n'iryo nari nzi gusa cyo yari umuofisiye umusirikare wo hejuru wari ukomeye ikindi nibuka yatwaraga indege kajugujugu yajyaga azana mu rugo guca hejuru y'iwacu adupepera ashobora no kuba ashobora kuba yaranatwaraga n'umukuru w'igihugu wa epoke arimo bamutwaraga
hanyuma abafasha kubona umuryango mu Bufaransa no kugira ngo wakire uwo mwana ariko uwo mwana wambwiye uti yari afite amaraso y'Abafaransa tante wawe yamubyaranye n'umufaransa
yamubyaranye n'umufaransa
umufaransa bamubyaranye amusiga mu Rwanda tsubira iwawe amazina y'umufaransa babyaranye ntabwo umuyazi
iyo ntabwo nayamenya
tante wawe ntiyakubwiye
ubwo ntanzu namumenye yari yarabonekaga cyane twaramubonaga kandi icyo gihe nibwo nari naratangiye no kujya kubana n'uwo mutante mbere ntabwo twabanaga
ubwo mwari mutuye hehe
alors twari twatuye ahantu hatandukanye ariko ni Kigali mu Bigogo mu Cyahafi
okay wambwira amazina ya tante wawe nyina wa Eric
mukanje hano drosera bakundaga kumwita Chantal
Eric ava mu Rwanda yari afite imyaka ingahe
kuri yarafite nk'imyaka ibiri itatu yavutse nane n'icyenda cece numva nshobora kukibuka nkana umunani icyenda agiye nka nyuma y'imyaka ndebye nko ku mafoto mfite mbona yarafite nk'imyaka itatu ine
yavutse mirongo inani n'icyenda
yagiye muri sandiro imbere y'intambara gato pe yavutse nane n'icyenda
urashaka kuvuga yagiye gato mbere ya mirongo icyenda na kane muri mirongo icyenda na kane ariko
no yari yaragiye deshi
ubwo yagiye muri mirongo icyenda na gatatu
icyenda gatatu cyangwa se icyenda kabiri ishira gutyo kuko hari haciyeho umwanya kuri matisi
wambwiye yuko habayeho ibintu byo gushaka impapuro zose zimaze gutungana abona kugenda birumvikana urambwira ko ari mutoya ariko se izo mpapuro igihe ababyeyi baje kumutwara bavuye mu Bufaransa waba wibuka aho zashyiriweho umukono n'uwazishyizeho umukono ndashaka kugira ngo ndebe umwana yagiye gutyo yamaze kugera ku myaka cumi n'umunani ababyeyi bamureze bamuha impapuro zose izo bita dosiye ye akaza zibitse aho ngaho haba handitsemo ababyeyi be niyo mpamvu nakubazaganye nuko yitwa igihe yaramutse ari Shantari wanditsemo kandi hano namenya ko ari we ariko yavuye mu Rwanda byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwemeza yuko uwo mwana hawe abandi babyeyi ninde washyize umukono kuri urwo rupapuro ni Shantari
ni Shantari wabikoraga kuko niwe mama wiwe ni nawe wari mukuru nta nubwo umwana ari gupfa kugenda gutya atamutanze ariko ntabwo namenya ngo niki ariko ni Shantari wabikoze kuko yabikoze ku mutima we yaravugaga ngo arabikorera umwana niwe wabikoze tumwa niwe wabikoze
kuva muri imyaka yose ishize nta handi washakishirije ntiharahugize ushakishirize
nifuzaga kubikora ariko ne rimite piyuki basa ndabasa hehe nigeze no gutekereza kuba nabaza muri ambasade nk'uyu muntu uko yinjiye niba yaranahinduye amazina ko yinjiye afite aya mazina ndi rimite ntabwo nagize iyo kuraje nyinshi cyane
birumvikana uyu muryango wamujyanye kumurera wamuhawe ntabwo mwigeze mumenya amazina yabo
no ntabwo nigeze ntuka nari umwana kandi ibyo nyine urumva byakorwaga hagati y'abantu bakuru gusa twe nyine ibyo batubwiraga ashobora kutubwira erika agiye kugenda ifara ntakindi
ibyo aribyo byose umwana niba arageze mu Bufaransa tuzamenya aho aherereye abana bageze mu Bufaransa muri icyo gihe bahari dushobora kumenya aho baherereye tuzashakisha mu mazina ahari yabahagize iki gihe ningira imana nkamubona nzakubwira nkunda gutanga umunota umwe ku bantu baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga bashakisha umuntu nubwo bwose Eric yagiye akiri mutoya ariko abazabyumva bizamusobanurira yumve ko ari tante we umushaka mubwira icyo umushakira mubwira ijambo rikuri ku mutima
Eric ni ukukubwira yuko tugukunda tugutekereza kandi tugukumbuye uramutse wumvise ijwi ryanjye umukuru wawe mwakinaga ukiri mutoya ukumbuye kukubona
kugira amata urakoze cyane tuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukomeze utegereze wizeye ningira amakuru nzajya kugezaho mbifurije amahoro y'Imana
Agasaro ka Buraga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane umwana witwa Habihirwe Paulina wari ufite imyaka 13 yatandukanye n'abavandimwe be igihe ababyeyi be bari batuye Remera bari bamaze kwicwa. Habihirwe Jean Claude ni musaza we wo kwa se wabo ni umushaka atuye mu karere ka Kamunyu murenge wa Rugarika akagari ka Kigese umudugudu wa Bikamba.
Nagira ngo mumfashe gushakisha mushiki wanjye wo kwa data wacu nabo twabuze 94
ngamuburiye he
bo twabuze turimo duhunga abari batuye hari Kigali hari Remera noneho mu gihe barimo bahunga babateramo igisasu baratatana abana bose we aragenda ariko abandi bo turababona
abandi mwe babaronye we muramubura
abandi twarabonye we turamubura ubwo rero numvise ku kiganiro gasaro kabone agasaro kabuze numvise ko mushaka mufasha abantu gushaka abantu kandi bamwe bakaboneka ndavuga nti wende nawe ushobora kuba akiriho twabona twara tutarabashije kumenya ahantu yabaherereye ariko wenda akaba ari muzima akabariho
yari afite imyaka ingahe
mbo icyo gihe 94 yari afite imyaka yavutse nayo yari imwe
ubwo yari afite imyaka
yari nko muri 13 cyangwa 12 gutyo
ni 13 n'abavutse muri 81 none se bari batuye Remera mu kahe gace ka Remera
bari batuye Remera ari ya hepfo ya stade ubu aho batse controle technique twahitaga mu gihogere
yitwa nde
yitwa Habihirwe Pauline
abo bandi bana mwabonye bari kumwe bigeze babwira niba yarakomeretse cyangwa atarakomeretse yagiye ahunga gusa
mbo bakuru be twaravuganye batubwira ko nyine babateyemo amasasu noneho barirukanka buri wese acukunda cukwe bo baza kugera inyuma turababona ariko nta yandi makuru y'ibi nabo bazi
mwababonye mugeze he mwebwe mwahuriye he mwahuriye Masaka mwahuriye ku Kicukiro mwahuriye Inyanza mwahuriye he
twahuriye igikoro niho twari dutuye icyo gihe ubwo bavirembera baza birukanka bahunga bahita baza mu rugo nyirumva ko ari ni kwa data wabo kwa se wabo bavirumira bahunga baraza bahita bahungira iwacu nuko dukomezanya duhunga ariko turamubura ubwo rero nta makuru y'ibazi ngo avuga ati yenda yagiye aha cyangwa se yagiye nuko twashyize turabona ati yenda birashoboka ko wenda yarahuye n'abagira neza bakaba bamutwara se wenda akaba hari ahandi hantu hari cyangwa se akaba yarahunganye n'abandi bantu nta makuru twize kongera kumenya aho tari yenda biramutse binyuze kuri mu gasaro ka Buraga hari igihe wenda yakwiyumva cyangwa se mukamwadufasha tukaba twamenya niba hari ukuntu twamubona yenda cyangwa se twamenya ibye
Paulina Habihirwe umwana w'imyaka 13 abazi iwabo ashobora ku rorongotana ariko ya akagaruka mu rugo aho yari atuye yigaga he
yigaga ara kuri Remera Catholic
kandi agataha iwabo akahamenya
iyo agataha iwabo akahamenya kunyuma yigeze agaruka mu rugo urumva icyo gihe papa we yarapfuye na mama we ariko ntitwigeze tumenya irengero rye bagerageje kubaza abaturanyi babo tubura amakuru neza neza
ababyeyi be bapfiri Remera nabo
yego ye
muri iyo nzira muhunga nta baturanyi abantu bari batuye Remera mwigeze muhura nabo umubabaze niba hari umwana barabutse witwa Habihirwe Paulina
bo kuko icyo gihe duhunga twavuye Gikondo duhita dukomeza tujya Muhanga kubera ko ariho twakomokaga nta bantu Remera twongeye guhura nabo twashatse kongera kubaririza duhungutse muri za 1996 abantu baratubwira bati ntabwo twigeze tumubona gusa batubwira amakuru y'uko ababyeyi babo bapfuye
papa wa Paulina yitwaga nde
papa wa Paulina yitwaga Munyakazi Gerive
abo bandi bavandimwe ba Paulina babagezeho bakagira Gikondo baraho ngaho mu Rwanda
bari mu Rwanda nabo barahari
uwampa amazina yabo bavandimwe be akazabumva akabamenya
hari mukuru we witwa ugize neza Janvier hakaba n'undi witwa Uwineza Antoinette hari na musaza wabo witwa Muhire Jean Paul hakaba n'undi mukobwa wabo muto we witwa Tuyiringire Germaine uwo Tuyiringire niwe wakurikiranaga na Paulina yari mukuru Germaine akaba ari mutoya
none habi hirwe mwagarutse mu Rwanda mu 1996 Polina habi hirwe we yarabuze muri 1994
yego
kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 28 muri imyaka 28 ishize mwateye izihe ntambwe mwakoze iki mushakisha irengero rya Polina
ngo ikintu twakoze twagerageje gushakisha kubaza mu baturanyi tubura makuru tugeze aho ndaga kubera n'intambara bakatubwira ati abantu benshi barapfuye twategetse hashye na nawe byaba byaramugendekeye gutyo dusa nk'aho ducitse intege nuko twumvise rero nice tubisha agasaro kabuze ndavuga nti birashoboka ko Polina nawe yaba wenda yaragiye akaba ari hirya no hino mu mahanga cyangwa se ari ahandi hantu reka nkomeze nshakireka no gucika intege ngira mugasaro naho mbaze numve hari igihe ndabasanga aribwo buryo bwari busigaye kugira ngo tubashe kuba twamubona kuko nagiye numva ko hari aho umufasha umva abantu bamwe bari baragiye mu mahanga bakajya bari batoye wenda barajyanwe n'abagira neza bongere kwibuka bityo ko bari batoye ngo babe bakwibuka iwabo ndavuga nti ndabishobora kuba binyuze kuri radiyo ari yenda yakwiyumva cyangwa se yenda n'abandi bantu bamuzi bakaba badufasha tukaba twamubona bayakiriho
birumvikana none niba Polina akumva muri kano kanya habihirwe nicyo ushaka kumubwira
icyo namubwira rero kuko abaye twumva ni ukuri rwose dufite ikibazo kuba tutamubona yari akiri mutoya turamwibuka mu butoya urumva twaranganaga ubwo rero ndamutekereza nkumva mu bwenge bwanjye nkumva ko akiriho nkumva ndamukumbuye ku buryo ari bishobotse rwose tukamubona mu muryango twakwishimira kongera kumubona
ukomeze utegereze wizeye Jean Claude Habihirwe wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane ubwo nari mu gihe kinini mbashakisha ariko nishimiye kuba tuvuganye kandi murakoze cyane rwose bari kuzafasha
agasaro kaburaga
undi mwana waburanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 dushakisha uyu munsi yitwa Elam Ndahimana mu baturanyi yarazwi ku izina rya Didi mu kwezi kwa gatandatu 1994 yari kwa nyirakuru muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama papa we hitiyise Eneas yavuye aho yahungiye agarutse asanga umwana hari abamujyanye ubatuye mu kane ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere akagari ka Kankuba umudugudu wa Rugenda bari
twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi igihe 1994
mwatandukaniye
ahoze komini Masango akagari ka Nyakogo umudugudu wa Gashirabwoba
none se muri 1994 mu kwezi kwa kane wowe hitiyise warutuye
we nabaga i Kigali koko mama w'abana yari yarapfuye igihe abana majyana kwa nyogokuru na sekuru bari bakiriho barabana yewe nabaga i Kigali
hanyuma ubasanga i Masango
muri jenoside nakoze ko nshobora mbasanga i Masango imana yari imfashijemo mbasanga i Masango turabana kwa kane kwa gatanu kugeze mbatangira kunshakisha cyane kuko nigihe narokotse jenoside yakorewe abatutsi n'umuryango wanjye
mbwira kugira ngo nsobanurire neza byagenze gute kugira ngo abo bana mwari mumaranye amezi atatu mutandukane ni iki cyabatandukanije habaye iki
yewe batangiye kunshakisha cyane noneho jyewe ndahunga mpunze mbasize mu rugo kuko nabo bambwiye ko ngarutse babashakishije cyane babashakije ariko biraho ngaho ariko umwana cyane batopiye kuko baravuga ngo ubwo babuze ko ariko batwara umwana arahamuka cyane noneho bajya ajyana kuvoma na mukecuru na mushiki we bageze mu nzira rero umwana atoroka nubwo umwana bamubura gutyo yabonye ngo abasirikare baza
agiye kuvoma ninde wamukoreye ninde watumye akikorera se ninde wamutesheje amazi yari agiye gushaka byagenze gute barahunga ku iriba nsobanurira
urumva umwana yari afite imyaka 6 ajyana na mushiki we wari ufite imyaka 5 ajyana na nyirakuru bo bajyanye kuvoma umwana yari afite akabido gatoya noneho bageze ku mugezi amakuru bamuhaye ngo babonye abasirikare baza babasanga ariko ntabwo yasobanuye neza abayibo ntabwo nahamye ibintu ntahagaze baje basanga rero arambwira ati kwa bari badusanga twihisha mu ntoza mu masaka yari ahari aho ngaho hafi baza badusanga aho ngaho nubwo bazaga rero batuganiriza n'akabido barakantwaza ariko umwana rero yababonye baza uwo muhungu witwa Didi ngo ari gukahagara muri metero nk'ijana nuko akubwira ko rero ngo amakuru yampaye yarambwira ngo abasirikare benshi ko ariko abasigaye mu muhanda munini ko utazituriye umuhanda nibo bamutwaye
abo basirikare bageze aho ngaho imasango ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu ukwiriba basanga umukecuru wawe yajyanye n'abana kuvoma muri abo bana harimo na Elamu baba abana beza umukecuru baramutwaza ako kabido barakamutwaza bamugeza mu rugo
uyu ntabwo bamugeze mu rugo bagenze metero nka 50 bamusezeraho barigendera
bakomezanya n'umwana umwana baramujyana
umwana abandi ntabwo ari abo bamutwaye n'abasigaye mu muhanda kuko abandi bambutse umugezi bagasanga ku mugezi kuri kano bavomagaho noneho abo ngabo babiri nibo ngo bafatwaga akadido bahura nabo abandi bahita bakomeza baragenda
ndagira ngo nsobanukirwe neza abo basirikare b'ingeso nziza baje bakubaha uwo mubyeyi wawe bakamutwaza ku kabido k'amazi yababonye bagenda bakamushubije abona ko ndahimana atagarutse ko ajyanye na bamwe muri bo abo basirikare umukecuru ntabwo yabamenye ntabwo yakubwiye abari bo
we ubundi bamubwiye ko inkotanyi zafashe komine Murama kuri 12 niho bangu baturutse kuko abaturage bose bari barahunze
yego
bo muri komine Masango n'aba komine Murama bose bari barahunze baragendaga neza cyuye we arambwira ati baraje badusanga bamukumugezi rwose ati bari babiri ati abandi basigara mu muhanda munini rwose tuba tuwurebe niyo turi mu rugo tubawure tuwurebe umuhanda uturuka igitwe ugana ku muhanda ugana kibuye noneho rero baje babasanga noneho baragiye bamuganiza baramuganiza inkotonyera zizi inkazo zi nibwo rero bamutwaga ako kabido bamusezi nuko bageze muri metero 50 bamusezeraho bambuka umugezi basubira mu muhanda munini ariko umukecuru nagashiki ku mwana umushiki w'umwana arababwira ati nababwiye bari kumwe ati ariko nahise kubitaho igihe ngo bambwire ati n'umwuzukuru wawe ati nigiriye ubwoba neza hagize ubwoba gute ko baje bagusanga kontakiti bari bagutwaye ubabwiye ubwabwiye nuko byagiye
mbese umwana abamujyanye arabazi yarabakubwiye
baraganiriye rwose na kandi we nta nicyo navuga kuko ntacyo bamutwaye bamusezeyeho barigendera na barataha kuko abaturage b'iwacu bose bari barahunze harasiga abantu b'abasaza n'abakecuru batashoboye kugenda kuko n'abandi ntabwo bari bashobora kujya guhunga ngo bahunge nta nicyo bahungaga kwazi
none wowe ni iperereza wikoreye ugira ngo umenye uko byagenze uravuga uti ku itariki 12 tariki ya 12 niho inkotanyi zafashe Murama zigera iwacu ku itariki ya 14 yego zigera imasango ku itariki ya 14 aho ngaho ababyeyi bawe bari batuye ugerageje kubaza amakuru wa mpaya gihamya kugeza kubwira ati iyi ni batayo ya 8 n'ijana se n'ijana 50 n'iya 200 nta batayo yahanyuze aho hantu ku buryo umuntu yayidumaho kugira ngo amenye uwo ayobora agatumenye naho umwana yaba aherereye naho yanyuze batayo ijana 57 ntabwo ugize umenya umusirikare mukuru icyo gihe waba warayoboraga
wayoboraga ndumva aribingira
ibingira
niko niyo makuru mfite ntabwo mbizi
muri iyi myaka 30 ishize urokotse jenoside yakorewe abatutsi habaye ibihe byinshi byo kwibuka habaye ibihe byo kugira ngo wabuzuwe ashobore kuvuga ati ndi hano niba hari uwarabutse umwana wanjye azamundangire wowe wigeze ukora cyo gikorwa cyo kugira ngo unyarukiraho bibukaho bashakisha abana uvuga uti nange ndamuze umwana ndetse n'ungu yibingira mwari kuhaburira ukamubaza uti bese mu basirikare wayoboraga nta mwana wabonyemo yenda bari bafashe ngo bafashe kwikorera icyo kintu ugeze ugikora bimuzekana ryabaga bigikomeye ku mutima ariko ugeze ubitekereza kugira ngo ubaze
oya mu gisirikare naho nagiye ariko nagiye muri abasore na Nyanza ariko nagiye wakushize 2022 nagiyeyo mbaza ya referen ntabwo igihari harimo abana baho mu muhanda bazanwa mu muhanda bazi umukecuru wari uhari n'ubu arahari ati uyu mwana azakuba hari hano baramaze imara referen ntanamukuze uko twagenda dufata abana benshi n'abagenzi babo babonye imiryango hari nagiye no kuri wese wese Kacyiru hari nagiye n'imini w'umwe ariko nabuze umuntu nabaza ati nashakishirije ahantu ngo nta hantu na seseri nagiyeyo banyereka n'amafoto arambwira ati amafoto mureba muri amujyi ikaba ati abana benshi uba nta urimo
uko biri kose niba hari aho aherereye hari abagira neza bamuhaye kubera ko ni ibintu byakorwaga kenshi abasirikare b'inkotanyi babonaga abana batafite ababyeyi bakabafata bakabageza ku bigo by'imfubyi wagiye mu Kinyanza ariko hari n'ibindi bigo hirya no hino ndasaba cyane kugira ngo abo bagira neza banyuze imasango bagwaniriye na n'umukecuru wawe ariwe nyirakuru wa Ndahimana niba uwo mwana bamwibuka cyane cyane abo bari muri batayi 157 bavuye murama bakanyura amasango niba hari icyo bagana ku Kibuye niba hari icyo bibuka bazagufasha wowe Eneas hitise niba uyu muhungu wawe ariho Elamu Ndahimana akaba kumva muri kano kanya mu kintu kiganira agasoro kaburaga n'iki ushaka kumubwira ngo uyu wa munota
icyo nshaka kumubwira nuko papa we akiriho ariwe jyewe hitise niyasi namushiki we namushiki wange arahari uri aho nyariga niyo yita umukecuru nyirakuru we yarapfuye na sekuru yari barapfuye undi uriho ni mushiki we muhire saranje twitwa yakundaga kumwita picu niwe bakurikirana niwe wari mushiki we turahari rero numva hagize uwaba umenya aho aherereye ubwo yaturangira cyangwa akanyura ku ijwi ry'Amerika akadufasha tukazamubona
urakoze cyane Eneas hitiyise kuba warategereje cyane ukavuje mu kiganiro agasoro kaburaga kandi ukaganiriza abumva ijwi ry'Amerika ukoresheje umutima wa kimuntu wa kibyeyi ushaka umwana wawe ndagukomeza kandi nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe urakoze
ikiganiro cy'uyu munsi agasoro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteze amatwi abadukurikira bashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu naho mubarirwa ndetse n'incamake ku muntu mushakisha ni 00122743 nongere nisubiremo nitonze 001 202743 4 3 1 0 naho ubutaha amahoro y'Imana mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana